if you want someone.
Ed Bipolar.
Yo, Size Tanza.
Shout out for my nigga Sakila, Younger Flani, Bill and Loge. Nah, man. Loge on the VO. Misanuko, namiruko, hapa unitoi kwenda huko, michapo ya huko, habari za huko, shoga kamzimiki ya tomboy, akiombeki boy huko. Na main, mwendo wa mabata zenu, mwendo wa champagne, mwendo wa majoka, waze pigeni campaign, kama sififiri ha, jademe, umenidere, wepiga kerere, napiga misere jamani, ratere, ndara kama mkwere, nabanjuka dere, kama makerere, amen. Jikoni haki on jack, mwendo wa uchoyo mfuko house on make. Mekupisha njia chifu high na break. Chako changu 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 na haki on back.
Nikipita mtani wananchunia, eti nguo na cheni mina dunia. Hadi nyumbani wamenichoka wamentimua, nazuga tu mtani nimefulia. Ndugu na jamaa wanasema
haki on back.
Hadi producer yu polo
haki on back.
Yo, kila gangsta rapper na wachapa rapper fake isha wakanya long time. Watu wakiombeki Mr. Tari kia najua na wapatia mistari round hii. Akiombeki kozi nisomeki kama kesho kesho.
Studio michosho
loja nataka mshiko. Piti pula yombeki na mane mane mane. Niga mado naomba fan kago kidogo nende kwa choko kigogo kule kuna michongo. Niga nasema gari yombeki. Mr. Nyani tumeba smartphone ya Dixoni tumefika kitoni. Polisi nao nasema kwa mba tu
na mana yombeki.
Mwana tupange mikakati ni azime buti pare kati koko bichi kuna pati. Nenda kukichafua na bill kiuka uzu mwana naya na nijibu
buti ya yombeki.
Chonga mstuwe nyoka tuende kuluka majoka bill kime nuka nuka stuka.
Kipita mtani wananchunia, eti nguo na cheni mina dunia. Hadi nyumbani wamenichoka wamentimua, nazuga tumtani nimefulia. Ndugu na jamaa wanasema
haki yombeki.
Hadi buju gai bipolo
haki yombeki.
Apa kiombeki, kaunaweza nuwa chako mistaki. Nimegharamia nando mana kazi kazi mtani nikipita.
Hai nyanga
mashostina wara sina bari nao, sina mpango nao. Imekura kwao kwangwa kiombeki ngao. Habari mnayo nikipita pande zao. Sijere kwao minafanya yangu nao. Wafanya yao. Yo, natema punch kwa kawaida. Na wala sibatishi kila mdundo na umeza eti.
Nyanga unaweza.
Yo, najijua nando mana mina kaza. Na namini mtatusua na naruka mabreka. Mpaka mashofa mina yaweka. Na wakimbiza na wadatisha kwenye mdundo. Na eleweka nyanga nimesha kuwa streka. Rapa wa wakika wakijireta mina waweka. Wakituka nimesha sepa.
Kipita mtani wananchunia
sure.
Eti nguo na cheni mina dunia. Adi nipani wamenichoka wamentimua. Nazuga tumtani nimefulia.
Aya.
Dugu na jamu wanasema
haki yombeki.
Hadi producer yu polo
haki yombeki.
Loshi na bili naomba mdundo jamani
haki yombeki.
Mwona mnanitenga sana jamani
haki yombeki. Aya. Yeah. Ah, kama hivo. Yes, Ebi Polo na bili ndo mesho kile. Loshi master
Abadio nae
Saitanza
Abadio nae
Kilo man
Abadio nae
Younger boy
yeah.